aniepusha shida sikizidi, wetumaini nikisemwa vibaya wanipa faraja. Takapokamilisha, nitakushukuru.